Shiba. We customer in a biocola. Now the sun and mutumu quatapola. Now I want another kutwefasa. Holy mukate walina chibula mkwanoga. Kachibalu mechibabi. Woman timomuna fakulina silke. Tatifunya mune kukalozo. Yakala kutwali kutere kambirozo. Go wachiko bonzita. Yangu wa. Sisobola kota. Ni uwa pesa na makona. Wana geta. Sembela. Na uye nzita. Sasina na makona. Zita yambuwa sisobola kota ni uwa pesa na makona wana geta semela love yenzita oh lord watu wa mamba watekera dala mchifonde kwacho balite balina cheba mamba wabate menama mwole kafulu mulavu nawe walai wanjima love eno mwondo tema tema umutu love weyo menya menya Tonchunya, only you don't come on, come on. Sit on my, 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 sit on my. What? What you want? Zita, yangua. Sisobola kota, ni uwa pesa na makona wana geta. Semela, na uye nzita, sasi na nabangona. What you want? Zita, yangua. Sisobola kota, ni uwa pesa na makona wana. Listen, serero saze onjitera na buli ex joli bainywera na iga sichali muto natera love siku sina matera oh my baby bambi tamtanga love you ninye aspeke nitanga ngani nawe ne minya munjuta jinkanga gweka munya gweka kubampanga finally ni mungu mtu bicha mthiore kuna guli automatiki automatiki you want my city my baby Wachiko bonzita yanguwa Sisobola kota Ni uwa pesa na makona Wana geta Sembela Love yenzita Sasina na bangona Wachiko bonzita yanguwa Sisobola kota Ni uwa pesa na makona Wana geta Sembela Love yenzita Situma 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 Sit on my, sit on my, sit on my.